Christ to kiss, baby.
Yani kama ningepata nafasi ya kuchagua kwenye dunia nzima, bado ningekuchagua wewe. Nakupenda sana, umepata nafasi ya kutanua kwenye dunia nzima, nikimba na kuimbia wewe. No matter what, give you my heart, Illuminati, you got my heart. Yani mama, unanichezesha ananado, like a Scooby Dooby 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 Doo. Kusata mapigo kwenye roho, many mother, unavyonipeleka ananado. You're my painkiller, paracetamol. Nakupenda mia more, I'm in love.
Nakupenda mi amor, I'm in love.